This is the Legend Production.
Oye, Di Mario, Paslo, Yuji. Age is just a number. When kukuma sabaka number. Kuweka mami obaka daddy. Kubanze toi na chongamba. Sao ya kuba chibari. Sente sirie tozi wa mchigari. Fumite mpele ya bulichika. Fumite takali jemwe njatika. Emizinda alo tulese mpia wejivumbe langa tujizayo. Na mazina tulese mapiaga. Kumenya vitoke na vyapayo.
Sabula.
Sikuwa migon kuba miziki.
Sabula.
Vaibu ote chila chisiki.
Sabula.
This is a Legend Production.